Kugwego rw'igihugu mango kwibuka watangijwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubera ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi. Usibye umbwirwa ruhame yagejeje kubitabira uyu muhango, umukuru w'igihugu yanacanyura umuri rw'icyizere iminsi yashize hirya no hino mu Rwanda abatutsi bicwa. Perezida Kagame yagejeje ijambo kubitabiriye umuhango wo kwibuka, harimo abayobozi bakuru ndetse n'abaturage b'umujyi wa Kigali. Perezida Kagame yavuze ko amateka ya Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 atazigera yibagirana na rimwe, ndetse ko n'abantu baba bashaka kwibagiza ntaho bazayahungira kuko ari ukuri kw'ibyabaye. Perezida Kagame yasabye Abanyarwanda kwimenyera amateka yabo kuko nta wundi wabibakorera.
Ibyo ko hari wakurangiriza ibibazo byawe by'amateka yawe byo ntibibaho, ahubwo bikanatwibutsa ko yari amateka mabi ashobora gukomoka n'ahandi cyangwa abahandi bagutiza umurindi mu bikorwa bibi by'ayo mateka. Iyo maze kumenya ukuri rero kwabyo kose twagira dute gukomeza kuyubaka?
Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside, Bizimana Jean Damascene, yagarutse ku mateka ya Jenoside. Uyu muyobozi wa CNRG yavuze uburyo Jenoside yateguwe himakazwa gahunda yo guheza umututsi mu bikorwa byose by'igihugu. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside yahereye ku gusubiza ikibazo gikunze kubazwa n'abanyeshuri niba Perezida Habyarimana Juvenal yaragize uruhare muri Jenoside kandi yari yarapfuye mbere. Iki kibazo yagishubije yifashishije inyandiko n'amagambo ya Habyarimana. Hari aho yatanze urugero ku nyandiko zemereraga abantu kuba mu mujyi wa Kigali cyangwa kuhabona akazi. Uyu muyobozi avuga ko zatangwaga harebwa uruhawe uwo ari we. Ikindi ngo ni inyandiko yagaragazaga umwanzi w'u Rwanda ko ari umututsi, abanyamahanga bashyingiranywe nabo ndetse n'abahutu batari bashyigikiye ubutegetsi. Bizimana yavuze ko umugambi wo kwica abatutsi bazizwa ubwoko wari muri politiki ya Habyarimana, ko nubwo yapfuye atabushoje bitavanaho uruhare rwe. Bizimana yavuze ko amahanga agenda atera intambwe ndende yo kwemera ukuri kuri Jenoside. Yatanze urugero rw'umwanzuro umuryango w'abibumbye wafashe tariki ya 16 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2014 usaba ibihugu byose gushyiraho itegeko rihana cyaha cya Jenoside n'abayipfobya ndetse n'abayihakana. Uyu muyobozi ariko asobanura ko hari ibyemezo mpuzamahanga bikomeje kugenda bica intege.
Urugero twafata ni ibyemezo bimwe na bimwe byagiye bifatwa bikomeje no gufatwa n'urwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriho u Rwanda, ruyoborwa n'umucamanza Theodore Meron kuva ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu 2012, aho usanga ibyaha byaba ruharwa bigabanywa hagamijwe kubafungura. Hari nk'abantu batandatu bahamijwe igihano cya burundu yagabanyirije ibihano, barimo Koloneli Bagosora babaha imyaka 35, barimo Ferdinand Nahimana babaha imyaka 30 avanywe ku gihano cya burundu, binatuma ahita afungurwa. Bikagaragara ko nibikomeza gutya na Koloneli Bagosora uri ku isonga yabateguye Jenoside mu myaka 3 gusa nawe azaba yamaze gufungurwa.
Nyuma yo gutangiza icyumweru cy'icyunamo ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu, Perezida Kagame arifatanya n'urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali mu rugendo rwo kwibuka Walk to Remember, ndetse n'ijoro ryo kwibuka riza kubera kuri Stade Amahoro. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka hibukwa Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 24 iragira iti twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi twiyubaka. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.